Rafiki Rich, the bestie. Nabademburira baba domo ekiro kyonna nasuze ku bungenge nja kusenguka wembeera amazima sesijja kukyebeera ankola kefujjo leero n'enkeera olw'obumbi banyuma ono muliraano talina mpisa ne mukazi we buli kiraamu kuba ne mu nyumba ye mulimu ekidiba nkuba nze muwulira buli kiro ngaawuga sajja mukubita manyi na bidongo nga buli kiro babeera mu misango kati kiro wuyasibyewo mulyango yamukuba emboko mu kambwalo yabadde mbulira babadde omwo ekiro kyonna nasuze ku bungenge eya zinawulidde akaba balwana ekiro kyonna nasuze ku bungenge nga bw'omanyi olutalo bwe lunyinyiikira omukazi yeerwanyeeko oluvannyuma yakutte mu biru n'abakuba munyiga mu biru nakabanga embuzi y'omu kibira omukazi akakumbi yakubye ku mutwe yabadde yeefudde kiwagi yeebasi ne mukyala mu biru musiru nakirabye mbwate yamwebaziza byonna byakoze nabadde mbulira babadde omwo ekiro kyonna nasuze ku bungenge eya zinawulidde akaba tewaba abadde balwana ekiro kyonna nasuze ku bungenge nja kusenguka wembeera amazima sesijja kukyebeera bankola kefujjo leero n'enkeera olw'obumbi banyuma omukazi akakumbi yakubye ku mutwe yabadde yeefudde kiwagi yeebasi ne mukyala mu biru musiru nakirabye mbwate yamwebaziza byonna byakoze nabadde mbulira babadde omwo ekiro kyonna nasuze ku bungenge eya zinawulidde akaba tewaba abadde balwana ekiro kyonna nasuze ku bungenge.